usichukulie poa. Life is not easy. Ay, jishulishe kuwa busy. Hata wakikukosoa wapuuze.
Tafuta pesa mpaka waje wajulize who are you. Wakiuliza who are you?
Jina langu mpambanaji.
Awe.
Sichoki hata kama iwe chini ya maji. Watakucheka. Watakucheka leo. Watakucheka leo. Kesho atakuheshimu. Watakucheka. Watakucheka leo. Watakucheka leo. Kesho atakuheshimu.
Tunguli wezi pata majibu. Sali usiku na mchana Mungu atakujibu. Na usiende pupa, tafuta taratibu.
Binadamu wa wana huruma.
Yali nisibu mimi
na mwamini elejuu.
Baba, baba,
mana yeye ndo mkuu.
Baba, baba,
wakiuliza eti mini nani, mini nani.